tuko juu, tuko juu, tuko juu, tuko juu, yeah, ha.
Tuko juu, mafans bado wanatusupport. Tuko juu, familia bado inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high. Tuko juu, mafans bado wanatusupport. Tuko juu, familia bado inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high.
Niko juu, mtu wangu jo, na siko downi. Natia bidi kimziki unilipe mapauni. Na kikishe washubiwa menivisha crowni. Na wakileta beef na zidi weka uza na fanya show Kasarani. Boss ni na do, mademwa siku hizi wananivalia mamini. Wengine bikini, na kama uniamini ebu ulizia jaki. Mi napenda kupati, na ujinga misitaki. Kuna dem na mpenda na uwaga sifichagi. Si siri, na misiringi msela nimetoka mbali. Kwenye jua kali, voye mbakasi nimetoka mwakingali. Karibu na pwani, kimziki mirubani. Na fly so high, mute nieleke mbali. Niko kwenye flow, mademwa menikaba roundi.
Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia bado inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high. Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia bado inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high.
Nime stand strong, mumeshika Armstrong. Natumia tanku spiti kiwanda ni kathong. Kuna mengingon kudai ching chong. Medali zangu song na kuwa king kong. Sauti strong kama teke ya lupita nyong. Kupiga ping pong, nivuke baka hong. Ama kong, mki like Hong Kong. Before long, nilidhani I'm gone. Life kutes kacham, traffic life kunitia kwa jam. Sikula bibi wala jam, mambo ili kuwa fiam. Nika supporti wana wazazi, mwanangu kuwa fam. Nika supporti wana mafans, Eduardo kitu tam. Kuliko man, ako 2 feet deep kwa bam. Sasa kam, tupige gunzo tam. Juu tuko juu, ka ferry dam kuna nyam. Zangu fikra na mind, na wapenda ka
tuko
dime.
Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia badu inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high. Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia badu inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high.
Tuko juu, juu, wengi wanadhani juu juu. Mbali tumetoka mazena shukuru Mungu. Madils kali kali tunacheza na mabuku. Washi apa kule nao wanataka munju. Oh no, bado nasaka shilingi kwa wingi. Dingi na bado misiringi. Jumambo ni mseto tuko top mashariki. Getting paid kila siku za wiki. Makritifu awachoki kubonga na bisha. Sio kumandishu na nitisha. Wiza ilikuwa njia kuwapisha. Na sasa tumekam full mzuka dhibitisha. Sini wakali tuko juu 3GB. Kwa red carpet mini VIP. Hang up na mi big boss GYG. Real ghetto youth ukiniona ni salute.
Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia badu inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high. Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia badu inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high. Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia badu inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high. Tuko juu, mafans badu wanatusupport. Tuko juu, familia badu inatushikilia. Tuko juu, mabeshte wanatupa moral. Muna drive kutulo, tuna fly so high.
Richie G. Bandis.